going higher records.
Ah, igama lam ndingulura mna kwala. Nekoka iyaphelela yasi uyandishiya uthi kupheli fili uyandishiya awushiya njani uyandishiya baby ushiya njani ushiya njani sandu ushiya njani uyandishiya uthi kupheli fili. Uzonshiya nabani ndiyakuthanda ndizenzi awuthandi nonsense ndiyakuthanda ndizenzi awuyini na uyashiya na undishiya nabani hlala nami love ndiyakufila mna uyandishiya udikuphele feelings uyandishiya udikuphele feelings. What you do, all you need is love. Dagunika, Pogun Shianjani Utene Koka, Iapelelo Yasi Uyandishiya, Utiku Peli Fili Uyandishiya, Kabun Shianjani Uyandishiya, Utiku Peli Fili Uyandishiya, Kabun Shianjani Uyandishiya, Utiku Peli Fili Uyandishiya.
Ayintombazana khawuntshela ufuna ushiya njani ngoba ungumama wabantwana sithandwa sami wena soze wandlala ndiyacela sithanda ndigcine ungalinge wena undishiye shiya njani funa libe bani shiya njani ze ndibambe bani thandwa sam hlala nami ungashiyi love thandwa sam ndiyakudinga futhi wena ndiyakufila undenza ndive ndinsizwa futhi keke bakundita ndidingeke bandithathela wena uyandifanela uyandibasela wena yanibe uyandibasela soze
ndakekauyandishiya undikuphele ifeelings uthenekoka iyaphelelwa yasi uyandishiya undikuphele ifeelings wathi kum all you need is love.